babu too many dani. I'm bisa banti ma plani. Po banda chai ya mwini wangi nisu ya mbisa banti ma plani. Nena wabu too many dani. Nangano hika ma banji. Po banda chai ya mwini wangi nikia mwika ma banji. Ife tifu na jichai ya man. Chifana chokta kuchai sa man. Jifange mini wode kenya trache ya mate kuchai sa man. Ife tifu na jichai ya man. Chifana chokta kuchai na man.
Okay now.
Una place wanna get your touch, I'm a double chain. Ikonwa banji keto po panda che. Ikonwa banji ngingi po panda che. Ikonwa banji keto po panda che. Ikonwa banji kemu po panda che. Na waya mbisa plani,
okay.
Yeah, mina ningo kupesani. Kativalipa watu andata matangani. Yeah, umuza weta, kutingi wela. Tikuza pea, bilu ya chaya. Sose siteka, tikona panda lelo mawatipepa. Ifetifu na jitei ya man,
okay.
Chifana chokta kuchei za man.
Asipanchika.
Jipange gini unike nyota, chema takuchei.